kwanza napenda unavyo pose. Cheki mwili yako baby bado una glow. Ni aje unamka sisi bado tuja dose. Sipotezi wakati niko na yo. Kwanza napenda unavyo pose. Cheki mwili yako baby bado una glow. Ni aje unamka sisi bado tuja dose. Sipotezi wakati niko na yo. Venye wakas kawaida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Mi bonita. Venye wakas kawaida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Mi bonita. Na kama kuna beef na wapatia veggies. Wambie kama betri niko ever ready. Na shika paka pawa mambo yangu wevi baby kweli.
Nasidanganyi uko fine mama. Wasikuguza kijaribu yo ni lawama. Na onachuki ukupe kendo inawasha na mavijana wantaka ati drama mama. Nipendo kisho na kumbia tukipata na
takupele kana rada tukilinki. Najua pia unapenda vitu kinky. Hizo ndo tabia unapendo kia machingri. Ni bad girl, hako na degree. Amenda chuo rada zake wezi soma. Maniga wanade kujua kani shaigonga. I don't kiss and tell nilikuwa tunamchoma. Zex wake hazi kwa gana aroma. Anani jazz, hachok neo moshi ni strong. Anani jazz, hachok neo kitu ni long. Anadai ni mrekod lakini sura ni crop. Venye naishanda mini cocking bomb. Anani jazz, hachok neo moshi ni strong. Anani jazz, hachok neo kitu ni long. Anadai ni mrekod lakini sura ni crop. Venye naishanda mini cocking bomb.
Venye wakas kawaida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Mi bonita. Venye wakas kawaida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Mi bonita.
Napenanga beef na ipiga kiss. Jenny kijito utani miss. Kitu ni sucrose nice, kitu ni sweet. Piga kitu stick all night, takwe msick. Akona discipline, akona nini. Akona boyfriend, akona riz. Akona mystery, yani mysterious. Akona boyfriend, akona me. Yeah, manaki atumilate, unadoz. Weno nye shidi, mistaki jokes. Location private, bus. Usikwe mnozi, joy bashi ya manoz. Inageuza once alafu pause. Ikitan una lost. Inachanganya the young and the old. The tough and the bold. Now if you must know.
Venye wakas kawaida neza kuseti kisensi mina. Na unafanya na sahau adijina. Waitwa nani? Kwanza napenda unavyo pose. Cheki mbili yako baby bado una glow. Ni aje unamka sisi bado tuja dose. Sipotezi wakati niko na yo. Kwanza napenda unavyo pose. Cheki mbili yako baby bado una glow. Ni aje unamka sisi bado tuja dose. Sipotezi wakati niko na yo.
Stunner man.